tena pisela kwa wanaunijaji. Honey pecos, mambo kibosi bosi, like Anthony Costi, mzigo metuwa poti. Acha shereke, nishereke, nikunywe hadi nilewe, nizime tinga hadi nibebwe. Hakika Mungu wetu sote, tena natupenda sote, you know. Hakika Mungu wetu sote, tena natupenda sote. Chepwa sana mimi, yeah. See I'm about that good life, good life. I'm about that good life, yeah. Nisha kula msoto sana mimi, you know. Nisha chepwa sana mimi. Honey Petros, mambo kibosi bosi, like Anthony Costi, mzigo metuwa poti. Acha nshereke, nishereke, nikunywe hadi nilewe, nizime tinga hadi nibebwe. Hakika Mungu wetu sote, tena natupenda sote.